Buri mwaka tariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri u Rwanda rwizihiza umunsi w'intwari ni umunsi yibukwa abakoze ibikorwa by'indashyikirwa bamwe bikabaviramo gutakaza ubuzima bwabo kuri iyo nshuro umuhango wo kwizihiza uyu munsi wabimburiwe no gushyira indabo ku gicumbi cy'intwari z'igihugu kiri Remera mu mujyi wa Kigali ukomereza mu midugudu yose y'igihugu uyu muhango wayobowe na Perezida Paul Kagame wari uherekejwe n'umufasha we bunamiye intwari z'igihugu banashyira indabo ku kimenyetso cy'ubutwari kiri ku gicumbi cy'intwari I Remera mu mujyi wa Kigali kuri iki gicumbi cy'intwari nta jambo umukuru w'igihugu yahavugiye ubutumwa bwe yabunyujije ku rukuta rwe rwa Twitter aho yanditse ati mu gihe duhanganye n'ibibazo bifite aho bihuriye n'akarere giherereyemo ndetse n'isi muri rusange uyu munsi uratwibutsa ubushobozi bwacu bwo guhagarara ku kuri kurinda igihugu cyacu no kubaka umurage w'iterambere ku badukomokaho n'ababakomokaho umunsi mwiza w'intwari aho I Remera ku gicumbi cy'intwari hakinguye gusa imibiri uwa Jenerali Fred Gisa Rwigema washyizwe mu cyiciro cy'intwari z'imanzi ndetse na madamu Uwiringiyimana Agathe wabaye minisitiri w'intebe mu Rwanda ubarizwa mu cyiciro cy'intwari z'imena Bwana Rwakanikora umuyobozi ushinzwe ubushakashatsi mu rwego rw'intwari z'igihugu imidari n'impeta z'ishimwe aratubwira impamvu abo babiri gusa aribo bashyinguye
ku gicumbi cy'intwari z'igihugu I Remera hashyinguye intwari ebyiri hashyinguye intwari yo mu cyiciro cy'imanzi Lt Megege na Fred Gisa Rwigema na intwari yo mu cyiciro cy'imena Uwiringiyimana Agathe ahandi ni ibimenyetso gusa ahatari intwari umubiri utarimo hari ikimenyetso bashyiraho indabo ni izina rye riba rihari ryanditse kikadufata urugero intwari rwa Gasana Misheri ikimenyetso kirahari Remera
muri ibi bihe kuri icyo gicumbi haragaragara amavugururwa agendanye no kubaka inzu nshya ndetse no kwashyira ibindi bikorwa remezo Bwana Rwaka avuga ko guhera umwaka utaha hagiye kuba ahantu ndangamateka y'ubutwari ku rwego rw'isi
itari no ku rwego rw'u Rwanda gusa hakabungabunga amateka y'intwari ku isi mu Rwanda no muri Afurika ariko by'umwihariko hagakora n'igice cyo twakwita nka nyese y'intwari z'igihugu bazajya basura rwose kandi hazaba no kwandika ku rwego mpuzamahanga ntabwo ari ahantu ho abanyarwanda gusa niyo mpamvu havuguye kugira ngo habe ahantu heza higisha
kugeza intwari zibukwa inyinshi ni izitakiriho usibye icyiciro kirimo abanyeshuri bigaga mu ishuri ryisumbuye ry'Inyange riri mu karere ka Ngororero mu ntara y'Iburengerazuba abagize intwari ni abari mu kigo cy'ishuri mu ijoro ry'itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu 1997 ubwo abagizi ba nabi bateraga iki kigo bagasaba abanyeshuri bo mu wa gatanu no mu wa gatandatu kwivangura bashingiye ku bwoko abo banyeshuri barabyanga maze batandatu muri bo baricwa mu barokotse ubu bwicanyi bavuga ko bazakomeza gusigasira ubutwari bw'abaranze Sindayine wa Fanweri ni umwe mu barokotse ubwicanyi bw'Inyange ari mu cyiciro cy'intwari z'imena
nk'intwari z'igihugu hari umwihariko wo kwitwararika icya mbere utwo twakoze nk'intwari zikiriho twashyizeho ishyirahamwe riduhuza kugira ngo tujye dukeburana tujye twibukiranya ko dufitanye igihango n'u Rwanda n'abanyarwanda tugira igihe cyo guhura rero tukibukiranya bya bihe byacu by'ubuto tuvuga ngo oya twivangura dushyira ubunyarwanda imbere
Bwana Rwakanikora umuyobozi ushinzwe ubushakashatsi mu rwego rw'intwari z'igihugu imidari n'impeta z'ishimwe avuga ko watatira igihango mu ntwari 39 zikiriho yakwamburwa ubwo butwari
uyu munsi dufite intwari zikiriho izaho zari abanyeshuri b'Inyange 39 abo 39 bariho ntabwo rero turabona impamvu yatuma n'imwe itugaragariza ko bitwara nabi ariko biramutse bibaye kuko ari abantu aramutse akoze amakosa atuma ashobora kuva mu cyiciro cy'intwari z'igihugu arongera agakorwa ubushakashatsi bwimbitse cyane bwimbitse ku buryo tureba niba koko amakosa amuvugwaho ariyo yabaye cyangwa bikagaragara ko kuko yakoze ayo makosa urwego rwamushyize mu ntwari z'igihugu rushobora kumukura muri urwo rwego nanone
intwari z'u Rwanda zigabanije n'ibyiciro bitatu nk'uko tubikeka urwego rw'igihugu rushinzwe intwari imidari n'impeta by'ishimwe muri ibi byiciro hagaragaramo icyiciro cy'imanzi dusangamo abakoze ibikorwa by'indashyikirwa mu kwitangira igihugu hashyirwamo intwari zitakiriho harimo umusirikare utazwi izina uhagarariye abandi na Jenerali Fred Gisa Rwigema hari kandi icyiciro cy'imena muri iki cyo dusanga mu mwana mutara wa gatatu rudahigwa uyu wategetse Rwanda kuva mu 1931 kugeza mu 1959 indi ntwari iri muri iki cyiciro cy'imenanirwa gasana minisitiri wabaye umunyamabanga w'inama nkuru y'igihugu aba n'umunyamabanga w'umwami mutara wa gatatu rudahigwa indi ntwari dusanga muri iki cyiciro ni Uwiringiyimana Agatha wabaye minisitiri w'intebe wa mbere w'umugore kuva mu 1993 kugeza mu 1994 yishwe muri jenoside yakorewe abatutsi indi ntwari igaragara muri iki cyiciro cy'imena ni Niyitegeka Felicite wakoze imirimo itandukanye irimo kwigisha kurera gucunga umutungo no gufasha abatishoboye muri iki cyiciro kandi ni naho hagaragara abanyeshuri biga mu ishuri ryisumbuye ry'Inyange riri mu karere ka Ngororero mu ntara y'Iburengerazuba icyiciro cya nyuma ni icy'intwari z'ingenzi kugeza ubu urwego rushinzwe intwari z'igihugu rutangaza ko muri iki cyiciro intwari zashyizwemo zitaramenyekana ni ku nshuro ya 29 u Rwanda rwizihiza umunsi w'intwari z'igihugu aho kuri iyi nshuro ifite insanganyamatsiko igira iti ubutwari mu banyarwanda agaciro kacu asunta kabonye ijwi ry'amerika i Kigali.